jande tati Filippan kobe. Assalamu alaikum higrabe kettinibe. Midon channa on der inde lamdo jomirawo jom jam. Midon beltina ko men bay wartude handen gam tinde siriyaji men dow habaru burndam kesam. Acce jahen yeso e hettinade ekkitinoje dow hala Allah. Der siriyaji meden bittidi en jangi derol gom tawangol der dewtere Allah. Kangol indirte derol Filippan kobe. Eden tawa derol ngol der amana keso. Hanu girdon ni dewtere Allah fechama der pecce didi. Amana kitdo e amana keso. Der amana kitdo en tawa Taureta, Jabura e bindi annabibe. Der amana kitdo no wodi dewte chappande tati e jenay. Dewte de fu bindama fande Isa Almasihu rimede. Der amana keso no wodi dewte chappande didi e jetdi. Kanye ngoni linjila. Dewte de fu bindama gada dimeki Isa. Eden tawa der majje dewte do burnam Isa. Tarihiji do golleji lilabe Isa e dereji tokkube Isa. Derewol Filippan kobe won derewol ngol Paul windani gon imbe sire Filippa. O windingol hanu duubi chappande tati gada mayde e ummitaki Isa. Der jande meden wittinde en jangi derewol ngol fu. Miccite ko Paul woni lilado Allah. Gansankita habar lobbo do Isa Almasihu der duniyaru fu. En nani der jande meden wittinde no Paul yariri habar lobbo to himbe der sire Filippa e no hawride gon imbe Isa fuddiri. Amma jonin Paul no der kasu der sire Roma gam gondidol makko hawrinde gondimbe den der sire Filippa liluno gorko bi'etedo Epaphroditus fa yarna Paul kokkal wakati o wartanno Paul lildimo derewol ngol der maggol o yetti hawrinde den gam balla mabbe o hokkibe habaru makko o windanibe du gam o sembidina be der burdam mabbe har derewol ngol Allah hidi jangina en du. No wodi kujje dudde der bindi Paul gam sembidina en der burnda men. Handen en putda ekkitade derol ngol. Kettine kaden sura go'o aya go'o yade sappo e go'o.
Min Paul e Timote. Minen maccube Isa Almasihu ben bindani on. Onon hawrinde gondimbe sire Filippa. Miden channa on onon ardibe walloobe awrinde gondimbe midin channa on fu laabube jiyaabe Isa Almasihu Alla abbirao men e Isa Almasihu jomirao men hokka on moddere e jam mido yetta Alla am wakati fu de miccitimi on wakati fu mo ngadanammi on du'au on fu he welwelo ngadirammi dum gam on balli kam sankitidde habar lobbo der duniyaru illa nyandere arandere de nanudo mo fa hande mi tabintini ko Alla puddudo golle lobbe e modon no tinnoto no wadade faade kuuba der nyalande de Isa Almasihu wartoita no handi mi milano on fu ir miloji din gam mi watti on der bernde am gam der uddol am na wakati kakilimi e habaru lobbo e wakati cembidimi habaru lobbo on fu on natir der moddernde Alla hokikam Alla no sedi ko mi do hidiri on fu e yurmede Isa Almasihu maunde wakati duotomi fu mede jama Alla beyda hidde modon de beydoro der andal e pamal lobbal gam bawon sendirde no laabiri heba cubodon ko wodi sanne nden on latoto laabube be ngala felore der nyalande de Almasihu wartoita hebbinaabe golleji dartidi juudi to Isa Almasihu gam Alla teddine yette
to du woni fuddorde derewol ngol Paul windani hawrinde gondimbe der sire Filippa hander dereje Paul fu o fuddiri e sannore on nani ko Paul windina arande hana sannore Paul tan non a o windidi e gorko gom on nani inde makko na o windi min Paul e Timote odon andi moy won Timote na Paul gollata fere mum wakati wadi jahale makko gam o sankita habar lobbo o yadi e walloobe Timote woni goto nder mabbe Timote yadi e Paul wakati o wadi jahangal aranal fa Filippa nder jande meden warore en jangan kaden do Timote didabere nder sannore Paul no wodi goddum fere ko kandude andude on nanni noy Paul inditiri hoore mum kam e Timote. Dume o wi'i, minen horeɓe ecclesia na minen ardiɓe na? A'a, dume Paul wi'i, acce kettinoɗen kaden. O wi'i,
min Paul e Timote, minen maccuɓe Isa Almasihu ɓen bindani on.
On nanni na, maccuɓe Isa Almasihu o wi'i, nder wakkati o Paul woni horeejo gonɗimɓe Isa, amma nder gite makko o maccuɗo Isa non. Tataɓere, nder sannore Paul on nani noyi o noddirta gonɗimɓe siire Filippa na? O windi,
miɗen canna on fuu laaɓuɓe jeyaaɓe Isa Almasihu.
Goonga non, gonɗimɓe Isa ngoni laaɓuɓe jeyaaɓe Isa. Ɗume woni maana majjum? Iɓe laaɓi, maana majjum woni ko iɓe looto wakkati fuu na? A'a, Paul no haala nder sannore nde hana gam ɓe laaɓuɓe yaasin, amman ɓe laaɓuɓe nder ɓerɗe maɓɓe. No wooɗi se ni en laatake laaɓuɓe yaasi, amman ko ɓuri teddude woni laataade laaɓuɓe nder ɓerɗe men. Se ni en laatake laaɓuɓe nder ɓerɗe men faa en ngalaa hakkeeji, nden kay eɗen mbaawi daraade yeeso Allah jawmiraawo, semteende wala. Gonɗimɓe laaɓuɓe non, gam ɓe jeyaaɓe Iisa, hakkeeji maɓɓe njaafaama, gam Iisa maayani hakkeeji maɓɓe dow leggal ɓardugal. Ɓe laɓɓinaama gam ƴiiƴam Iisa Almasihu no laamna en e hakkeeji fuu. Gaɗa sannoore Paul nde, o nani ko o windi na? Goonga non, o yetti Allah gam hawriinde gonɗimɓe nder Filippa. O haalaniiɓe ko omo miccitooɓe nder du'aa'uuji makko. Omo waɗa du'aa'u he welwelo gam maɓɓe. Omo tabintina ko golle ɗe Allah fuɗɗi nder maɓɓe no kuuɓan. Acce kettinoɗen kaden ko Paul windi.
Miɗo yetta Allah am wakkati fuu nde miccitiimi on. Wakkati fuu mo ngaɗanammi on du'aa'u. On fuu he welwelo ngaɗiranmi ɗum. Gam on balli kam sankitidde habaru lobbo nder duuniyaaru. Illa nyandere arandere nde nanuɗon mo faa hande. Mi tabintini ko Allah puɗɗuɗo golle lobbe e moɗon no tinnoto no waɗaɗe faa ɗe kuuɓa nder nyalaande nde Isa Almasihu wartoyta.
Miccite ko Paul nder kasu woni. Omo nder wakkati naawuɗo, amma wakkati fuu omo waɗno gonɗimɓe Filippa du'aa'u nder welwelo. Eɓe mballa sankitude habaru lobbo. Allah du no waɗa golle lobbe nder maɓɓe. Eɓe ɓeydo nder gonɗilo maɓɓe nder Isa Almasihu. Gam ɗum waɗi ko omo yetta Allah baase ni omo nder kasu. Oɗon mbaawi miccitaade ko Paul windi nder fuɗɗorde ɗerewol ngol na? Acce njangen kaden suura go'o aya jeɗɗi yaade sappo e go'o.
No haandi mi miilano on fuu iri miilooji ɗin gam mi wattii on nder ɓernde am. Gam nder uddol am naa wakkati kakiliimi e habaru lobbo e wakkati cembiɗimi habaru lobbo on fuu on naatir nder moƴƴernde Allah hoki kam. Allah no seedi ko miɗo hiɗiri on fuu e yurmeende Isa Almasihu mawnde. Wakkati du'otoomi fuu miɗo ƴama Allah ɓeyda hidde mooɗon nde ɓeydoro nder anndal e paamal lobbal gam mbaawon seendirde no laaɓiri heɓa cuɓoɗon ko wooɗi sanne. Nden on laatoto laaɓuɓe ɓe ngalaa feloore nder nyalaande nde Almasihu wartoyta. Hebbinaaɓe golleeji dartiiɗi ƴuuɗi to Isa Almasihu gam Allah teddine yette.
On nani noye Paul hinnori sanne e gonɗimɓe ɓen na? Omo yiɗi wondude he maɓɓe sanne, amma wakkati o Paul nder kasu woni. O waawata wondude he maɓɓe, amma omo waawi waɗande ɓe du'aa'u. Ɗume Paul ƴami Allah gam gonɗimɓe Filippa? Ɗume Paul yiɗani gonɗimɓe ɓen? Ceede naa keɓal, naa cellal lobbal? A'a, o ƴami Allah ɓeydana ɓe hidde andal e paamal lobbal. Emo yiɗi ɓe mbaawa sendirde no laaɓiri heɓa ɓe cuɓa ko wooɗi sanne. Gam ɗume Paul waɗirani ɓe du'aa'u hano ni? Gam omo anndi ko Isa Almasihu no wartowan e omo yiɗi nyalaande gonɗimɓe pottoyta Isa ɓe laato laaɓuɓe ɓe ngalaa feloore, hebbinaaɓe golleeji lobbi gam Allah teddine yette. Wakkati men waɗɗa hantude hannden. Ndenne en ndar ɗo nder jannde ɗerewol ngol, amma fannde meɗen dillude, acce ngi'en se ni no woodi kujje ko Allah yiɗi jannginde en nder feccere an ndere ɗerewol ngol. Arande nder jannde meɗen hannden, no wodi misali mo bawden tokkude na ayyo misali Paul bonnan Paul no misali lobbo gam meden der linjila eden bawi jangude ko duudi do burdan Paul der ayaje de janguden handen en bawi ude sedda le jukku makko o maccudo lesudo o mauni taaki base ni o horejo mawdo hakkunde gondimbe Isa almasihu o dari hore makko hanu maccudo o neddo du'otodo base ni o munder torra kasu o adi wakkati wadude du'a'u gam gondimbe o neddo kewdo welwelo baako o munder torra kasu o mo winda ko mo wodi welwelo o neddo kinnotodo o mo jogo gondimbe ben der bernde makko e moyde be buran burndam labdam be ngala fe lore yeso alla jawmirawo iri o misali o dirni an a horejo der hawrinde gondimbe na der koreje mana ada dar hore mada han neddo mawdo na maccudo Isa seni ada der torra na himbe no torrima gam gondidolo ma der Isa almasihu noy ngadata a neddo du'otodo na ada wawi woppude torraje ma fangana wobbe du'a'u na ada hewo welelo base ni ada hewi torraje na ada hinno no wodiri gondimbe wondube e maada gada du'a'u gam mabbe hano Paul wadirani be ni na dume gidan da be gida dume gidan da hore maada ada yidani be rikku e cella lobbal na hano Paul ada wadna be du'a'u fa be kewo yidde e andal lobbal fa be mbawa sindirde no labiri heba be chuba ko wodi sannena asube ko wurdi der labal e senare fa Isa warta heba bawa darade yeso makko teddina Allah na gonga ponno misal lobbo non gam meden tokketedo idabere no wodi adner ayaje de jogotoden na ayyo en jangi der aya jeego o Paul windi
mi tabintini ko Allah puddudo golle lobbe e modon no tinnoto no wadade faade kuuba der nyalande de Isa almasifu wartoita
seni Allah fuddi golle der burndam ma na der burndam ko reji ma na higiraabe ma ada wawa tabitinde ko Allah humnan dum wakati gom to kube Isa no tiidi eden baawi samude der hakke eden potto torraji eden bawi jalede fa accen gondinol meden amma seni en mittitake adi ndi en cembidan Allah adilijo non golle do fuddi o humnande hana Paul eden bawi wadi du'a'u gam andal e pama lobbal gam bawi sendirde no labiri heba cuboden ko wodi sanne fa mburen burndam labdam eden bawi wadi du'a'u der holare gam adi ndi der aya jeego o Allah no humna golle do fuddi der meden de Isa warti en der to yeso makko e laban kulal e semtende fu wala hano no Paul windiri der sanore mum en gondimbe Isa e labube e jeyabe makko bandirabe dum tan min gidi halande on handen pottemen wakkati garowo fanje hen yeso der derol ngol Allah barkin on mile no diri kaden do aya o mi tabintini ko Allah puddudo golle lobbe he modon no tinnoto no wadade faade kuuba der nyalande de Isa almasihu wartoita